Montana. Jay Masage. Pendo lisilo kinai, kama waindi Mumbai. Nimezibiwa walai, na laini shumkate kwa chai. Naona ratu kifurai, macho ya kondo ai. Mitego yao sije, nimeamua sandege sipai. Yo my lover, mweza kona penda. When you kiss me, when you touch me, mweza kona penda. I'm crazy for your love, yeah wewe kuweza. Nisha zama mapenzi, penzi la nimeza. Baby mwezi yo, unanimali.
Slicer.